exclusive from MalawiChoose.com. Another one.
Know your hustle effectively.
Oh my God, I love this beat.
Hey, what's a man gonna name is Zilla Devil? It is just a devil. I did devil, that mean it went to Vangita. I won't teach him with time. What's a man gonna name is Zilla Satana? It is just a Satana. I did Satan, I won't teach him my past. I won't teach him with time. What's a man gonna name is Zilla Devil? It is just a devil. I did devil, that mean it went to Vangita. I won't teach him with time. What's a man gonna name is Zilla Satana? Chili just a satana. I just sat on a gundi and my bus. A gundi she mwita.
Adi mani ndugu sani sinagaba. Zina ngoshiti ikandi na blaga. Devo nandi mwita mwandi na yaga. Chamu ini dimashi wona ngadi janga. Dikula kwa shabe kundi menya. Zori nchino ya satana simu venya. Akola musedi wale tele tenya. Mugudila kuila gundi finya. Oh no, no, no. Mpaka na gundi dovita mlomo. Kani yake yuba omo. Mpaka na kubwela niko komo.
Fida kwila iwe, siri na kwila sadana. Sina siru sadana, gumamba kwa wakakana. Ine ndina lipo mene iwe yo umanama. Mesa umagaba weka iwe mfana. Wasa mangu na mizila devil. Chiri jose devil. Ati devil na mene wendi vangita. Akundiji mwita. Wasa mangu na mizila sadana. Chiri jose sadana. Ati sadana kundienda mapasu. Akundiji mwita. Oh baby 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 baby. Ugutewa sini play angadi garba. Sini ngagu yende mbali sini lamba. Chandi pangita isi sindi chiwanda. Iwe devo choka 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 choka. Lucy wapangisa nchose mimba. Lucy wandi gulita jizimba. Lucy wapangisa ndiji mpamba. Iwe Lucy choka 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 choka. Musa mangu na mizila Lucifer. Muma vila devo za Yesu simumva. Akatite tabanja ugwile chidiva. Iwe uma mvela ndi kukwila njinga. Uli ndio option yomu ganila. Sana kukwile nkono kuti ube kamila. Tawi yola pizza maga kamila. Kuma uka kukwibro ama kutawila. Osa mango name is Zilla Devil. Chiri just a devil. Ati devil na mini wendi vangita. Akundiji mwita. Osa mango name is Zilla Satana. Chiri just a satana. Ati satana kundi enda mapasu. Akundiji mwita. Osa mango name is Zilla Devil. Chiri just a devil. Ati devil na mini wendi vangita. Akundiji mwita. Osa mango name is Zilla Satana. Chiri just a satana. Ati satana kundi enda mapasu.
Exclusive from MalawiChoose.com. Another one.